Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere. Kuri Teofili, mu gitabo cyanjye cya mbere narondoye ibintu byose Yesu yakoze n'ibyo yigishije kuva gitangira umurimo we kugeza ku munsi ajyanywe mu ijuru. Ibyo bitaraba, yagize ibyo amenyesha abo yari yaratoranije kuba intumwa ze akoresheje mwuka muziranenge. Abo ni bo yari yariyeretse nyuma yo kubabazwa agapfa, abemeza ko ari muzima akoresheje ibimenyetso byinshi. Nuko amara iminsi 40 ababonekera, ababwira ibyerekeye ubwami bw'Imana. Igihe kimwe bari kumwe arabategeka ati,
ntimuzave Yeruzalemu, ahubwo mutegereze icyo Data yabasezeranyije, ari nacyo mwanyumvanye. Yohani we yabatirishaga amazi, ariko mu minsi mike muzabatirishwa mwuka muziranenge.
Nuko intumwa za Yesu zimaze guterana ziramubaza ziti,
mbese nyagasani, iki nicyo gihe ugiye gusubiza Abisirayeli ubwami bwabo?
Arabasubiza ati,
ibihe n'iminsi byo bizabera byagenewe n'ubushobozi bwite bwa Data, si umurimo wanyu kubimenya. Icyakora mwuka muziranenge nabazaho, muzahabwa ububasha, bityo muzabagaho guhamya ibyanjye Yeruzalemu no muri Yudeya hose no muri Samariya ndetse no kugeza ku mpera z'isi.
Amaze kuvuga atyo, azamurwa bamureba, igicu kiramubakingiriza. Igihe bagihanze amaso ku ijuru akigenda ngo bajye kubona, babona abagabo babiri bambaye imyambaro yera babahagaze iruhande. Barababaza bati,
yemwe bagabo bo muri Galileya, niki kibahagaritse aho mwitegereza mu ijuru? Yesu ubavanywemo akajyanwa mu ijuru, azagaruka nk'uko mumubonye ajyayo.
Maze basubira i Yeruzalemu bavuye ku musozi w'iminzenze uri nko muri kilometero imwe. Bagezeyo bajya muri cya cyumba cyo hejuru aho babaga ubusanzwe. Abo bari Petero na Yohani na Yakobo, Andreya na Filipo, Tomasi na Barutorumayo, Matayo na Yakobo mwene Arufeyi, Simoni wari umurwanashyaka w'igihugu, na Yuda mwene Yakobo. Abo bose bakomeza kubana bashishikariye gusenga, bahuje umutima, bari kumwe n'abagore hamwe na Mariya nyina wa Yesu n'abavandimwe ba Yesu. Muri iyo minsi Petero ahaguruka hagati y'abemera Yesu bari bateranye ari nk'120, arababwira ati,
bavandimwe, byari ngombwa ko ibyanditswe biba, ibyo Mwuka Muziranenge yari yarahaye Dawidi guhanura kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu, uwo yahoze abarwa muri twe kandi yaratorewe umurimo umwe n'uwacu.
Yuda wamaze kugura umurimo ubivuye mu buhemu bwe, yaguye yubamye araturika, amaraye yose arasandara. Ibyo bimenyekana mu baturage b'i Yeruzalemu bose, bigeze aho uwo murima witwa Kerudama, ariko kuvuga umurima w'amaraso. Petero yungama ati,
koko kandi niko byanditswe mu gitabo cya Zaburi, ngo iwe azahinduka itongo he kugira uhatura, kandi ngo umurimo yarashinzwe uhabwa undi. Dore rero uko bigomba kugenda, hariho abagabo twajyanaga igihe cyose nyagasani Yesu yabanye natwe, uhereye ubwo Yohani yabatizaga ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo akajya mu ijuru. Umwe muri bo ni we uzafatanya natwe ngo abe umugabo wo guhamya izuka rye.
Nuko baza n'abantu babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barisaba wari warahimbwe Yusito, undi ni Matiyasi, basenga bagira bati,
nyagasani, wowe uzi imitima y'abantu bose, irekana muri aba bombi uwutoranyije kugira ngo abe intumwa ya Kristo mu cyimbo cya Yuda, anafate umurimo Yuda yataye akajya ahamukwiye.
Barafinda maze ubufindo bwerekana Matiyasi abarwa hamwe n'intumwa 11.